Yeah, man. This is one for the hustle, mate. Let's see hustle every day. I say let's see hustle every day.
Baba, kuma pesa.
No, basa. Kola na manobe huze hiye. A baby gambo be shale hiye. Mina songa mbele, tunasonga mbele na wewe songa pia. Kola na manobe huze hiye. A baby gambo be shale hiye. Mina songa mbele na wewe songa pia. Kola na mani otike makavaibu. Kwaze sobu ongo osigala hamurama. One day they gonna call you the champion. One day you gonna call it the walkover. Odomodomuto, you got a big vision. Get to youth, you rise up, start a mission. One day they gonna call you the champion. One day you gonna call it the walkover. Inspired by those who inspire you. Abagi gabalodi, those in agagas. Bekwateho, bebuzeho. Maisha ni safari, bekwateho.
Novasa, kola na manobe huzehiye. A baby gambo beshale hiye. Mina songa mbele, tunasonga mbele na wewe songa pia. Kola na manobe huze hiye. A baby gambo beshale hiye. Mina songa mbele na wewe songa pia.
Utango mulimo balezi kuzo munshaho. Nobu kwa kubaguli mubi otafayo. Ishu kechiroto chituno kuhangura. Kandika mweka mweni kwa muganda.
Hey, wanubayi wanumeki sapando. Kolo runda ne you make it a bando.
One day they gonna call you the champion. One day you gonna call it the walkover.
Kola na mani, fanya kazi na bidii. Kwaze so wongo ote nyoma. Iwele melako, abulichi mweno basa.
No basa, kola na manobe huze hiye. A baby gambo beshale hiye.
Mina songa mbele, tunasonga mbele na wewe songa pia.
Kola na manobe huze hiye.
A baby gambo beshale hiye.
Mina songa mbele na wewe songa pia.
Watapasi wadi wata sekuleti kodi. Waka hadi save money, invest money again. Watapasi wadi wata sekuleti kodi. Never lose hope, never lose a chance.
Odio mshubuzo mukatale gumokole. Odio mutembe ye chigali gumosindike. Owo bunye bacha patika togo tambuza. Owo mchomo no wamizi tembea.
Watapasi wadi wata sekuleti kodi. Waka hadi save money, invest money again.
One day they gonna call you the champion. One day you gonna call it the walkover.
Nova song, kola na manobe huze hiye.
A baby gambo beshale hiye.
Mina songa mbele, tunasonga mbele na wewe songa pia.
Kola na manobe huze hiye.
A baby gambo beshale hiye.
Mina songa mbele na wewe songa pia.